Zed Hype Mag.
Warning, this is exclusive to Zed Hype Mag.
I'm a buck Tim's Kelly, baby. Tim will care on a billbox, baby. Introducing inside himself. Ayo me, baby, aka S-H-Y Barry.
Yosa we nonga na kumona. Ati kielo ni we kabila. Wali we na ineni tu by tu mfaisha.
Isha shudu wapangwa.
Go wapita na usokora. Kielo mwentula ngumkurusha. Umongo mwentula senda ine no kusha. No thinking capacity.
Ati chikasha na mwanji walipangwa. Go wapita ne woku tungwa. Wafe kwa tini kankungwa. Ete mfaisha pari we guntungwa. Ndakutamba fe kwa tini kapungwa. Walifuka mumari ya shita usangwa. Chananga aleti walishupa. Nde kudonza paka iwe fie supa. Sini ziba mweva kuitanina. Batikuri ne woni wekanina. Vale kufuaya wale vakanina. Muchite mwiko chanji wala sumina. Type ya chi baby ni wenkabira. Nota babambi waive pamune. Nangu basambe bapente haikona. Amenso ya bapari we ine ma.
Yofa winonga na kumona. Ati kielo ni we nkabila. Wali we na ine ni tu by tu mfaisha.
Isha shudu wapangwa.
Kwa wapita na usokora. Kielo mwantula ngumkurusha. Umongo mwantula senda ine. No kusha no thinking capacity. Ati kukusuma vove bula budia. Noti barabambi nefi kondo gembatia. Webo so fly kwa tiluko. That's why nda kukumbatia iwe is grow. Shapupumine na wevo paka fye unsumine. Zawule zina na mbeyi untumine. Kutika kufiuwa fienga wapita. Panamina nkunwe gielo mumatanta. Osori kwa sini fanta. Dawa chika shana batidori wafimeko. Mafuaya nga kushenka fumeko. Selela papoko na lotumeko. Ichite mwiko chanjina wevo pamo. Ni Mr. ni Mrs. Shaipi. Kutika yofa winonga na kumona. Ati kielo ni wenkabila. Wali wena ineni tu by tu mfaisha.
Isha shudu wapangwa.
Kwa wapita na usokora. Kielo mwantula ngumkurusha. Umongo mwantula senda ine. No kusha no thinking capacity.
Ushe wali shiva gelo. Inola nsenda. Ifyo wapangwa. Nefyo sunsha mune.
Nakumanya bakazi bambili. Baby siva fika kuli weho. Nakumanya bakazi bambili. Siva fika pali weho. Mwamene unisungira. Mwamene unikondela. Siva fika pali weho. Yotina mpechi viendeana. Onga phone jepele simu kati. Siseko na flame baby. Ndiwe na inde baby. Ipati alikusia weho. Ipati alikufuna bena.
Wali wena ineni tu by tu mfaisha.
Isha shudu wapangwa.
Kwa wapita na usokora. Kielo mwantula ngumkurusha. Umongo mwantula senda ine. No kusha no thinking capacity. Yofa winonga na kumona. Ati kielo ni wenkabila. Wali wena ineni tu by tu mfaisha.
Isha shudu wapangwa.
Kwa wapita na usokora. Kielo mwantula ngumkurusha. Umongo mwantula senda ine. No kusha no thinking capacity.
That's the voice of Shy Barry. I am Julie Kia Gacha.
Same case. And the mouse.
James Kelly. And Momene Avenila.